Marekani mwingi
Chege on the track.
Wananichukulia poa.
Too much.
Zalau zimezidi.
Too much.
Tantalila tantalila.
Too much.
Ora ora ora.
Too much.
Iso yeah. Wanatamani yata nipate kidogo. Nikipata rosa wa uma. Na wasedi ya wana ningonga kisogo. Wanatamani niwe wa mtumwa. Ukiwaona oya kama watu noma. Bakika kumbona nisema noma. Rosa oya za kinyama noma. Binadamu wawa. Binadamu wabaya. Wanarombaya. Tenda wema kweli uendeza kumalipo kwa Mola. Ah, wananichukulia poa.
Too much.
Zalau zimezidi.
Too much.
Tantalila tantalila.
Too much.
Ora ora. Wananichukulia poa.
Too much.
Zalau zimezidi.
Too much.
Tantalila tantalila.
Too much.
Ora ora ora.
Too much.
Alo. Tuliomba usafiri, Mungu akasikia hili. Akatupa gari, akatupa mpaka sheri. Akaona itoshi, akatupa mpaka meli. Akatupa na ndege, tuende safari za mbali. Mama we marafiki mastichi.
Noma.
Wanapenda kunidisi.
Noma.
Tauliza saki pipi. Wanapenda kuona demu wako na kuchiti.
Noma.
Binadamu wabaya. Wanarombaya. Tenda wema kweli uende zako malipo kwa Mola.
Sinyo maji.
Too much.
Tantali tantalira.
Too much.
Ah, you people talk too much.
Too much.
Oh, lo, 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 lo.
Too much.
Sireta sinyo maji.
Too much.
Tantali tantalira.
Too much.
Ah, you people talk too much.
Colombia na fatia weniso abongo.
No mayo.
Walila stomu kunaiza. Kampuwa nipo kwa wangu.
No mayo.
Wesa pota nchindi. Umarekani mwingi.
You boss my team boy Chege.
Come!